waitawa wasala magezi chi chevu densi cha ukwebase uwebale
Yeah, I need it.